DutchMsafi.com.
Sisi wenyewe mabosi, wanatombea mikosi, tunalindwa na sabuni peke.
Kibana ba
Neng
Bad man
from kind of child.
It's the kids, baby.
Anasema rumba, rumba ya kulini na nafanya makusudi kushindeza chuki zao. Tena wanafiki bado nakula nao, na haini pishida riziki ya watoi wao. Ex wangu wanatamani ni achiki, nifubaye niishe nidhaliliki. Adui zangu wanatamani waniziki, nimechoka mbaya na mwisho ni filisi.
Atuwa sisi na mabosi, sisi wenyewe mabosi, wanatombea mikosi, tunalindwa na sabuni peke. Tena wanafosi kutuona tunalosi, wanatombea mikosi, tunalindwa na sabuni peke.
Hao 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 wananisema mimi hawauni yao. Hao 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 wakiomba mabaya yanarudi kwao. Hao 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 wananisema mimi hawauni yao. Hao 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 wakiomba mabaya yanarudi kwao.
Atuwa vizi na mabosi, sisi wenyewe mabosi, wanatumbea mikosi, tunalindwa na sabuni peke. Tena wanafosi kutuona tunalosi, wanatumbea mikosi, tunalindwa na sabuni peke.
Marafiki wanafiki tunaishi nao, wanachuki tada labda tunaishi kwao. Wanashindwa kurisi nyumba na mali za baba zao, chakushangaza wanarisi tabia za dada zao.
Ex wangu wanatamani ni achike, nifubai niishe nidharirike. Adui zangu wanatamani nizikwe, niwe choka mbaya na kesho nifirisi.
Atuwa kisi na mabosi, sisi wenyewe mabosi, wanatumbea mikosi, tunalikwa na sabuni peke. Tena wanafosi
hao 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 wananisema mimi hawauni yao. Hao 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 wakiomba mabaya yanarudi kwao. Hao 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 wananisema mimi hawauni yao. Hao 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 wakiomba mabaya yanarudi kwao.
Atuwa kisi na mabosi, sisi wenyewe mabosi, wanatumbea mikosi, tunalindwa na sabuni peke. Tena wanafosi kutuona tunalosi, wanatumbea mikosi, tunalindwa na sabuni peke.
Kuwa ngoma kali kutoka kwa DutchMsafi.com.